Donald Trump y Bruno Blani la tremuna obe kema starala sali muka ani duru fara asia ni aluminium ka wa o la trebena boli jen jamana bela jilin kine kine ka olu munu be asia ani aluminium boga jamana kono kanani aji Etats-Unis da farabe songa don jamana kile damade manani oye Australie sabula Donald Trump ka fola o jamana inka fadinke fin koni de ka chan kosebe Etats-Unis katebe Etats-Unis be mousa o jamana infe wa Donald Trump ni la tria munta o kololo bena songa boya jamana muka kosebe o Canada e sabula o diebe Etats-Unis ka asie ani aka aluminium famba fere ama a kololo be seka boya jamana wore o kaina fo Brazil, Mexique, Corée du Sud wa ni fana Europe ini o jamana mununka aluminium ani asie chakeda o luka jorna re jira kaba ganite asie folo ka fo Donald Trump ka ni la tria suguta sabula aka sarati folo sefe samba flanita ani wulon vla 2017 katabla samba flani mwa ani kele na 2021 Donald Trump ale tunye salon son oye l'aluminium ani asye ka Fransi kwa kanko ministri Jean-Noël Barrot ale kambo ka fo ko o san temenu na kolu tunye tajuru sara bere muda Etats-Unis kon kolu bena o bere klenita wasa kaseko o tasara kakine ni sale son oye lalie ni jago fe mwen ka.